ubuzima nurugamba turangize dutsinzwe nkuko inyoni ziba mu kirere ariko nta n'imishingurwayo ubuzima nurugamba turangize dutsinzwe nkuko inyoni ziba mu kirere ariko nta n'imishingurwayo ubuzima
utazi umwanzi asiga umubiri byemere cyangwa ubyange rwose ibyo niko biri waba umurokore umusiramu cyangwa umukafiri twese birangira ibyacu duciye nabyo ukubiri kimwe n'inyoni nyange cyangwa si ibisiga tubona mu kirere mu kucyoga ntawe ubihiga nyamara mu gupfa birahanuka maniga bikaza ku butaka ikirere bikagisiga natwe nuko dushora umwanya dushaka imitungo amafaranga amasambu amafunguro n'ibirungo nyamara mu gupfa twese dupfa kimwe dushonje tugiwa abo watwese y'ubuzima tubushoje ntawuhambanwa amasambu cyangwa se amamodoka uko twinjiye mu isi niko tuhasohoka b'imiturirwa batuzwa munsi y'itaka kimwe n'abakene banze gufasha babumva bataka
ubuzima n'urugamba turangize dutsinzwe nkuko inyoni ziba mu kirere ariko nta n'imishingurwayo ubuzima n'urugamba turangize dutsinzwe nkuko inyoni ziba mu kirere ariko nta n'imishingurwayo
imyenda saza n'imibere kabora gusa kwisiga ni kimwe mu biki tugora twiyibagiza ko tuba duhinga ibitera urwanda urugamba tuzatsindwa vuba cyangwa kera ibyo dufite ibyo twiratana abo twabyaye abo twabanye tuzatana yeah don't be mad me I'm spitting the truth throwing message at you trying to keep it cool yeah these things we get these things we gon' live in peace and love that's why me rasta believing we all gon' die live things we've got so instead of feeding your body feed your soul
praise God pray Jah because at the end we come back pray Jah send Jah here is a death to me
ubuzima n'urugamba turangize dutsinzwe nkuko inyoni ziba mu kirere ariko nta n'imishingurwayo ubuzima n'urugamba turangize dutsinzwe nkuko inyoni ziba mu kirere ariko nta n'imishingurwayo ubuzima
uko dukora siporo ngo dukomeze amagufwa tukanakora cyane ngo dukomere mu mitungo abari nako dusenga cyane ngo dukomere mu kwemera kuko nyuma yo gupfa ibyo tuvunikira nta na kimwe kizaturengera